Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet twumvikana kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwemu basuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga. Ariko mbere yuko dutangira ikiganiro nyirizina, reka mugenzi wanjye Frederic Nkundikije atugezeho amakuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya. Frederic.
Urakoze Edi. Mwiriwe neza nshuti mwese mu teramanye ya radio Ijwi ry'Amerika, incamake yamwe mu makuru avugwa mu Burundi. Umurwi w'abantu bitwaje inkoho barateye ku isoko yo kumutaho bongera bariba amafaranga ataramenyekana. Mugenzi wacu Fidele d'Antoine Nsabimana yakwirikiranye iyi nkuru. Fidele, hari abantu barakomeye muri ico gitero?
Yego cyane Fredi, uko mubivuga hari abantu babiri bakomerekeye muri ico gitero, undi arasiga ubuzima. Amafaranga atazi igiciro nayo nyene yaribwe n'amatelefone ngendanwa. Uwo mugwi rero bakavuga yuko gushika ubu bataramenya aho waje uzananye. Abawubonye babonye abo bantu bavuga ko bashika nka batanu, abari hafi y'aho baciye bavuga ko bane muri abo bari bambaye impuzu za gisirikare kandi bose basa inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov. Aho bashika rero ku isoko bakarasa, ariko abajeje intwaro baravuga ati uko bigaragara abo bantu ntibari basa umugambi wo kwica abantu, kuko abantu bari bagiteramye hari hakiri cyane hakiri kare hagati ya saa mbiri na saa tatu. Abantu bari mu bubare butandukanye ariko bigeze barasa mu bantu, uretse ko barashe gusa bigaragara ko bagomba kwigiza nyuma abapolisi ntibabegere cyangwa abasirikare.
Fidele, hari arafatwa muri iki gihe?
Gushika ubu nta muntu arafatwa muri abo bantu, ariko umwe mu bapfuye bivugwa yuko yoba yarashwe na bagenzi biwe, yoba yari muri abo bantu bagavye ico gitero kuri iryo soko, nawe akaba yamenyekanye. Umuntu asanzwe baba hafi muri site y'abadeplase aho nyene y'umutaho, ariko bakavuga yuko ashobora gutera icuka kibi kuko ngo uyo muntu yaramenyekanye rwose ko ngo umwanya munini yawumaze mu gisagara ca Bujumbura.
Fidele, udutohoreze iyo nkuru turagutera kamo mu makuru yacu akurikira. Uyu munsi kandi ku wa kane sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yasomye ingingo ivuga ku kwitoza kwa perezida w'Urundi Pierre Nkurunziza, hamwe n'amatora yose yabaye muri icyo gihugu mwaka uheze byubahirije amategeko yose yo mu gihugu. Leta y'Urundi irashima iyo ngingo, ariko amashyirahamwe yigenga avuga ko ari ingingo ishyira igihugu mu kaga. Iyi nkuru turayigaruka ko mu masaha ari imbere. Mugenzi wacu Claver niyo nkuru arayidushikiriza mu masaha ari imbere. Iyi nkuru iri kuravuga mu Burundi ni inkuru ivuga ko Gervais Niyongabo, umukuru mugambwe FEDES sangira uri mu migambwe itavuga rumwe na leta, afungiwe mu iperereza kuva kuri uyu wa gatatu mu ijoro. Igipolisi kimenyesha ko yagirizwa gukorana n'imirwi y'abagwanyi hamwe no guhungabanya umutekano w'igihugu. Abatavuga rumwe no butegetsi basigura kwihagarikwa rya Niyongabo riri mu ngendo y'ubutegetsi yo gucinyiza abanyapolitiki batayoboka ubutegetsi bwayo. Turi kumwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza yakurikiranye inkuru. Eloge, Gervais Niyongabo yahagarikiwe hehe?
Gervais Niyongabo yahagarikiwe muri komine Nyanzorake mu ntara ya Makamba mu manuka w'u Burundi mu gihe yari mu butumwa bw'akazi, kuko yarasanzwe akorera mu bugenduzi bukuru bujejwe akazi ka leta. Akaba yari mu bantu bariko bagirisha inama y'ibijanye n'amahugurwa, niko twovyita amaseminari yarimwo abantu bajejwe intwaro. Yahagarikiwe aho rero hama acamanukanwa i Bujumbura. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye akaba yamenyesheje ko mu guhagarikwa yahagarikiwe ku mutahe wa CRDPR ya Bujumbura, ariyo sentare isubamwo imanza y'i Bujumbura.
Iyo bayaramaze kugabishwa mu kanya gatoyi cyane rwose, iyo baramaze kugabishwa ko ahungabanya umutekano cyangwa yafashwe giturumbuka?
kushika umunsi ivyugabishwa ntazo twari tuzi byamenyekanye uyu munsi nta makuru yuko yagabishijwe yari bwavugwa
urakoze eloge turagutera kamo nawe masaha ari imbere urakoze
urakoze na
Mwongeye kwirirwa nshuti mwese mu duteze amatwi ni Edirwema ubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu.
Kigango Orya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubona bakaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibereri
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
ndakamundo ndikirije ko ndumirongeje
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe
namwe bwa muri he
ku ijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
Ikaze nanone nshuti mwese muteza matwi radio ijwi rya Amerika ikigano ni muri sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema i San Francisco muri leta zunze ubumwe za Amerika kuwa gatandatu ushize habereye Rwanda Culture Day umunsi wahuje imbaga y'abanyarwanda uwo munsi wari wahariwe kurata no kumenyekanisha umuco nyarwanda Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yahamagariye urubyiruko rw'abanyarwanda ruba mu mahanga kuzerekana umuco nyarwanda rugerageza kwiga ibyarugirira akamaro ibidafite akamaro rukabyanga uwo munsi waranzwe n'ibiganiro bigaragaza uruhare n'akamaro k'umuco n'indangagaciro nyarwanda mu iterambere ry'igihugu Perezida Kagame yongeye kwibutsa abanyarwanda ko aribo bagomba gufata iya mbere mu kwihesha agaciro kuko nta wundi ushobora kuzabibakorera mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika Minisitiri w'umuco na siporo Julien Uwacu yavuze ko uwo munsi wahariwe kuzirikana umuco nyarwanda ukwiye kwibutsa buri wese ko umuco ari wo soko u Rwanda ruvomamo Minisitiri Uwacu yavuze ko uwo munsi wiyongereye ku yindi minsi y'amateka u Rwanda rugira Uwo munsi waranzwe n'ibiganiro nkuko narimbivuze ku muco maze usozwa n'igitaramo cyagaragayemo bamwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu Rwanda abahanga barimo iterero ry'igihugu urukerereza n'abahanzi nka Muyango na Maria Yohana berekanye umukino we ugaragaza indangagaciro z'ibanze z'umuco nyarwanda banagaruka ku migenzo y'umuco nyarwanda ku bari badahari umva muri make uko byare bimeze
taro taganira ngarambe ari dohinyo kandiro je bimbaraga niro rikanwa rw'ingenzi ruba gize ari kirenga nibaza mu nyambi yarugomwe nuwe nyaririmbe joro rigacyo mutako nkindi ndinkundirwa ku muraho banyarwanda ba California banyarwanda kazi namwe muraho namwe shuti z'u Rwanda murakomeye turabaramukije twese abantu mubona ni toro y'igihugu rukerereza baje kubataramira ngo babakumbuze umuco wiwacu wa kera abawumenye abatarawumenya barebereho ndetse n'abatawuzi cyane bo mu mahanga turabasobanurira uko umuco wacu ari mwiza mweza amaso muberwe mu gihirori byiza
izina
ariko bumvikanyeho na nyina ntabwo ari we warihimbaga wenyine izina bumvikanagaho ariko rigatangwa na se
mu munsi mukuru se baje kwita izina hazaga abantu bose n'abakuru n'abato cyangwa
ura muri uwo munsi mukuru hazaga abana bato nibo babanzaga bakita izina ndetse bakabaha n'ibyo kurya babyitaga ubunnyano kera
ubunnyano yari indyo imeze ite se
ntabwo bya ntabwo byari imbuto bahingaga ni ibyo kurya bisanzwe ku Kinyarwanda bagaburiraga abana kugira ngo bite izina dore biri ubona ibyo bagiye kugaburira aba bana mu muryango
uko niko byari bimeze muri make I San Francisco muri leta ya California hano muri leta zunze ubumwe za Amerika ubwo imbaga y'abanyarwanda yari iteranye kwizihiza umunsi wa Rwanda Culture Day umunsi wari wahariwe kumenyekanisha no kurata umuco nyarwanda uwo rero mwumvaga wageragezaga gutanga ibisobanuro ku bijyanye n'uwo muco nyarwanda n'umuhanzi kabuhariwe w'umunyarwanda Muyango akaba ari nawe mutumirwa wacu uyu munsi mu kiganiro muri isanga kuri radio Ijwi rya Amerika ikaze bwana Muyango
Murakoze
mbere na mbere wumvishije ko mvuze izina ryawe rimwe gusa kandi abantu benshi bakuzi nka Muyango ese ubundi hari irindi izina rya kabiri ugira bwana Muyango
Yego kuri amazi n'umara bakubise iko kagamba
hanyuma se byaje kugenda gute
ariko ari ikintu urose ko bari imbaye
yego yego ako kantu gatoya dukinye wageragezaga gusobanura uburyo umwana yavukaga mu muryango uburyo yakirwaga mu muryango akitwa izina agakura n'ibindi bisobanuro tutashoboye kugeza ku bakunzi ba radijwe rya Amerika ariko aho ngaho I San Francisco kuri uwo munsi wari wahari umuco nyarwanda niki mwifuzaga kugeraho
ubwambere bwo twashatse guhura n'abanyarwanda nk'uko rwanda day isanzwe zibaho ariko iyo bari bayihariye umuco bashaka ko twaganiriza abanyarwanda abakiri mu mahanga kugira ngo batazibagirwa umuco w'u Rwanda n'abana bavuka bazagerageze kubasobanurira kuko ababyeyi babo bagomba kubanza kwigira imbere y'uko abana babyumva cyari cyatumye tuzana uriya mukino rero twagira ngo tusige hariya abanyarwanda bahariya babyumve bashobore kubyigisha n'abana babasobanurire uko kera byabagaho nubwo intango ya kera imwe yagiye ihinduka ariko twagira ngo tubabwire kera igihe cya basekuruza uko intango y'u Rwanda yari imeze.
Hari ibice bitandukanye mwagiye mugaragaza munyujije muri uwo mukino, ushobora kutunyuriramo muri makeya bimwe mu byiciro mwagerageje kwereka abanyarwanda n'inshuti z'abanyarwanda zari ziteraniye aho i San Francisco?
Twagerageje kwereka ibintu by'uko umwana avuka ababyeyi bakarererwa mu muryango we, umwana agakura niba ari umuhungu akaba umusore w'ibindi wowe bita ibindi, umukobwa akaba umwangavu. Icyo gihe rero bari bafite ahandi bamwohereza n'ishuri, abahungu bajyaga mu itorero bakigirayo ibindi ubundi bumenyi bw'Ikinyarwanda, abakobwa bakajya aho bitaga mu burohero kubera ko bo nibo abakobwa burya nibo bashyikaga urugo, nibo bari bamenya uko urugo rugomba kumera n'ibyo bigaga. Hanyuma umwana yamara gukura imitoro yabimenye yabaye umusore undi yabaye inkumi, tugerageza kwereka ko noneho bagira igihe cyo kubaka urugo rwabo, igihe cyo kubaka urugo rwabo noneho tukavuga imigenzo yabagaho ko habagaho kurambagiza, hanyuma gusaba kwa ubukwe, gutwikurura, byose imihango y'ubukwe igasa naho irangiye kugeza ko abantu babonye urugo rwabo. Ibyo twagerageje kubabwira byakorwaga.
Ese ibyo bintu biracyakorwa bwana Muya?
Ibintu bibi byagiye bihinduka bitewe n'uko imico y'uburyo ntaho igenda ikura, nshobora ko ihinduka cyane irakura uko umuntu yabyita. Hari ibyo bagiye bagabanyamo nk'ubu ibintu byose mvuze bishobora kuba mu munsi umwe, kandi kera byari iminsi mikuru igeze kuri mitanu, ariko ubu ahubwo barabyoroheye bakabikora umunsi umwe bikarangiza. Ntabwo bigikorwa nk'uko byakorwaga kera, kera byari bifite iminsi myinshi, buri kintu cyose cyari gifite umunsi wacyo, ariko ubu basa n'aho babishyize hamwe kubera kubyoroshya bigakorerwa rimwe.
Usibye iyo migenzo nyarwanda mwagerageje kwerekana no gusobanurira abari bateraniye aho i San Francisco, habayeho n'ibikorwa bijyanye no kubyina, kuririmba ndetse n'ibindi bitandukanye, ushobora nanone kutunyuriramo muri make mu bijyanye n'ubuhanzi nyirizina, n'iki mwagaragaje?
Twazanye mu buhanzi nyirizina, twari twazanye imbyino nk'uko bisanzwe mwazibonye, harimo indirimbo zo mu matorero, hakaba haje kubamo n'indirimbo zo muri iki gihe z'abahungu bato n'abakobwa. Cyane cyane ibyo turashaka kwerekana ni umuco nyarwanda, cyane biriya by'itorero twari twazanye bibaye byiza aho umunyarwanda ari ntiyabireka, kuko biriya byari umuco w'u Rwanda kandi wari urufitiye akamaro nk'intore, byari bifite ikintu bisobanura itorero, ntabwo byari uguhamiriza gusa, bigibagamo ibintu byinshi kandi bifitiye akamaro u Rwanda. Niyo mpamvu twashatse kwerekana itorero ko no mu mahanga abanyarwanda bari ntibyababuza kuba bakora itorero bakisha abana babo uriya muco.
Bwana Muyango, uri umwe mu bahanzi nyarwanda bubashwe cyane cyane mu ndirimbo gakondo, iyo urebye uburyo ubuhanzi nyarwanda burimo gutera imbere, ese nta mpungenge mufite ko indirimbo z'iki gihe zisa nkaho zasimbuye indirimbo gakondo wowe ubwawe uririmba?
Niko bigenda. Nanjye ubwo izo ndirimbo buriya naririmbye ntabwo ari kumwe n'izo badahata cyangwa sokuru yaririmbaga bigenda bihinduka. Ariko icyo navuga ku ndirimbo z'ubu ni uko zibanzemo ko usanga kubera gukoreshwa n'ibyuma bya kizungu usanga zifite n'injyana ya isa n'ivuka ahandi mu bindi bihugu, ariko zibaye nziza ntabwo zaba ari bibi. Gusa ni uko zibanze ku njyana zo hanze umuco wacu wabuze gusubira inyuma, ariko bahashe ibyo bongera ku byacu byaba ari byiza.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya karindwi. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, ikiganiro ni muri Isanga. Uyu munsi umutumirwa wacu ni umuhanzi nyarwanda Muyango. Dufite n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira uruhare muri kino kiganiro. Ernest, mwiriwe neza?
Mwiriwe Rwema.
Uri hehe?
Ndi Kampala muri Uganda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ndiyo cyo ndashaka kuvuga iyo gahunda ya Rwanda Day. Ndiyo mbari iyo yo kugenda byumvikanisha umuco nyarwanda hirya no hino. Ariko icyo ndagarukaho ni uko mbona bikunda kubera hirya kure mu mahanga, kure muri Amerika. Ndiyo ndashaka kubaza impamvu bidakunda kuba muri Afurika ngo bajye no muri Afurika, dore ko Abanyarwanda muri Afurika nabo bahari bamenye umuco nyarwanda.
Urakoze cyane, wenda icyo kibazo byaza kugora Muyango, kuko nibaza ko atari mu bategura Rwanda Day. Nifuzaga ko abahamagara hanini
mwibanda kubabwira.
Yego,
hari ikiganiro muzagaruka muzatubwire.
Eh,
hari itegeko ryatowe mu Rwanda ryo urabona nko ku babyeyi abana bakagira uruhare ku mitungo yabo. Hari itegeko bino ryasohotse rivuga yuko umubyeyi agomba guha umwana gihashakiye. Twebwe nk'urubyiruko turi kubona byatera nk'amakimbirane. Ndumva mwadushakira ikiganiro tukabivugaho nabyo. Tugira akamaro nk'Abanyarwanda.
Urakoze cyane Ernest. Reka dufate na Emi. Emi, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo?
Nta kibazo mfite. Hano ndabanza nshimire Muyango nk'umuhanzi nyarwanda userukiye u Rwanda mu muco nyarwanda, mutera n'imbaraga ngo nakomereza. Ariko ndagira ngo mbanze mubaze njyewe ndu muri make nta ndirimbo ze nabashije kuba namenya, ndetse nahandi bamwe ntituzizi nk'urubyiruko mu Rwanda. Nagira ngo mubaze niba ajya ategura gukora nk'ibitaramo kugira ngo adusobanure nk'ukuntu twazamubona n'indirimbo z'umuntu twazibona, noneho yaho nakomereza kuko ni byiza ku muco wacu ukomeza gusakara ku isi yose, kandi azaze yigishe n'abagenzi be b'abahanzi bari mu Rwanda baririmba ibintu bitarimo umutu, baririmba ibintu bumva bitarimo gahunda.
Urakoze cyane Emi. Reka dufate na Andre. Andre, mwiriwe neza?
Mwiriwe Edi Rwema.
Yego, uri hehe?
Ndi mu ntara ya Muyinga.
Ikibazo cyawe?
Ni nk'intererano njye nashaka kuvuga ku cyerekeye umuco nyarwanda. Ego, ni byiza kuba waragiye kwerekana umuco nyarwanda, ariko mugabo naho bari gushobora kuwuhera mu gihugu cyabo. Ibyo byari kuba byiza, kandi bikaba byumvikana nyine ko ari kujya kwerekana igihugu ukuntu kiba kimeze, kugira ngo n'abandi benshi kumbure bagende babibona. None ga wewe ga uyo muhanzi yoterakamo bagenzi be akahe kugira ngo nabo bagende bagende berekana imico y'ibindi bihugu. Urakoze
Andre. Bwana Muyango, ibibazo bya Ernest ndibaza ko bitakureba cyane, ariko hari icya Emi ndetse na Andre. Wagerageza mu magambo make ya kubasubiza?
Icyo namusubiza, ikibazo cye numva kibaza ko nafasha urubyiruko, sinzi niba ari bo ntagitiranije.
Emi yavuze ngo ni gute bashobora kubona ibihangano byawe hanyuma anakubaza niba hari icyo wafasha urubyiruko rurimo kuzamuka muri iki gihe kugerageza kwibanda cyangwa se abahanzi barimo kuzamuka muri gihe kwibanda ku ndirimbo zigaragaza cyangwa se ziteza imbere umuco nyarwanda.
Ndabyumva indirimbo zanjye ubu ngubu izo nari narakoze nta zindi zifite nshyashya muri iki gihe nasaga nabaye nk'ubihagaritse gato ariko ashaka ibisanzwe ubwo nazatanga aderesi y'ahantu bashobora kuzisanga kuko njye ntazo mfite ubu ntazo nazanye kandi namumenyeshaga ko ntabwo aravuga nk'aho nyiri mu mahanga navuyeyo muzaze gufasha nkari mu Rwanda naraje abo turi kumwe turafatanyije mu itorero ry'igihugu niryo ndimo nibyo nahitangiyemo hanyuma ibisigaye byerekeye isegero zanjye n'indirimbo zanjye ngiye kuzashaka umwanya wo kongera kuzisubiza ku rubuga zitange bazibone izo nakoze kuko nta zindi nshyashya mfite ubu.
Andre nawe yavuze ngo uwo muco nyarwanda mujya kwereka amahanga ngo byaba byiza iyo bihera mu gihugu.
Nibyo yavuga ni ukuri ariko mu gihugu twe tuzi ko niba ari Kampala cyangwa ari no mu Rwanda umuco arawubona ntabwo ari kimwe n'abantu bari mu mahanga nta binyotewe n'abantu bari mu mahanga abantu bari mu matsi nanjye biteguye nk'uko wabibabwiye ariko mbona ko abantu bari mu mahanga ari bo dukwiye gukangura cyane kurenza abari mu gihugu abari mu gihugu barabibona.
Hanyuma se nko
rero ko nabyo birabikora mu byazaba mu gihugu ibyo nabyo babisabye twabikora n'itorero ry'ubutereza nk'uko twagiye iyo gahunda twayishyiraho tukabikora mu gihugu hose.
Waruvuze ko abo mu gihugu kenshi na kenshi ibyo bitaramo barabibona ahubwo ababinyotewe cyane n'ababa hanze y'igihugu. Ese hari imigambi mufite nk'itorero ry'igihugu yo kugerageza gusura kugendera amakominote cyangwa se abanyarwanda baba hirya no hino ku isi kugira ngo nk'uko byabaye San Francisco bigere no ku bandi benshi hanze y'u Rwanda?
Biriya mu by'ukuri wabivugiye ntabwo twe twabiteguye kandi urabona itorero ry'igihugu ntabwo bariya mwabonye ariko bangana ni binini kurihagurutsa bigomba ko bagira gahunda y'igihe kirekire bakabyitegura ahubwo ibyo twitegura ni ukubitanga mu gihugu hagati mu Rwanda hose tukagerageza gusura intara zose tukabereka tubakangurira uwo muco.
Wigeze kuvuga ku bijyanye n'uburyo ubuhanzi cyangwa se indirimbo nyarwanda zigenda zikura, hari ibikoresho bitandukanye bigezweho mugenda mugerageza gukoresha kugira ngo mubihuze n'umuco nyarwanda, ariko nanone ugasanga indirimbo zitajyanye n'umuco nizo zikomeje kugenda zitera imbere mu gihugu. Ese niki muri iyo nzira mufite, muri iyo migambi mufite yo kugerageza kurushaho guteza imbere umuco w'Umunyarwanda, niki mwebwe nk'abahanzi cyane cyane muririmba indirimbo gakondo, indirimbo nyarwanda ziteza imbere umuco, murimo gukora kugira ngo izo ndirimbo nazo zitibagiranwa bwana Muyango?
Ntabwo indirimbo z'Umunyarwanda zishobora kwibagirana, aho icyo abantu bashobora kumva ko zihinduka bakabyita ko ari imiduka y'abantu, ni uko izo ndirimbo zigomba guhera mu Rwanda gusa, izo ndirimbo ziza zigomba kumvikana no mu mahanga. Nicyo gituma rero haragiye hongerwamo n'ibyuma bakoresha ibyuma bya kizungu kugira ngo no hanze bazashobore kumva izo ndirimbo mu buryo bwabo bujyanye n'injyana zabo bumva ariko zihinga mu Kinyarwanda, ari indirimbo z'Ikinyarwanda utazambuye isura yazo ariko ugashyiramo ibintu kugira ngo n'amahanga byumve.
Urakoze,
ntabwo ari ukuvuga ko twibagiwe, ariko tubivanamo ibyuma byabo ariko tugashyiramo n'inanga n'ingoma kugira ngo yongere abanyamahanga nabo bashobore kuzimya.
Urakoze bwana Muyango. Kuri telefoni kandi dufite Gerard, mwiriwe neza.
Mwiriwe murakomeye
yego uri heje da
ndi ndimumuje
ikibazo cyawe
yego me ikibazo cyanze kumva umuhanzi zema ko ageze sigura yuko nico kuyerekana ari byo byiza cyane yego me turabona ngaha muri Afrika uko imyaka igenda yigira imbere nikubona imico iwacu mutituka urabona wowe abazungu bakishika ngaha yijyaniye imico y'iwabo ugasanga twibagira iyacu ya kera ifite akamaro aho batambagira ntibwa abazungu bamaze kuza kazana ibyo by'amarege byo bati imico y'iwacu yagitituka n'ukuri yego mucumba yuko mu Rwanda n'ukuri n'igihugu birozazamuka bintu bizajya n'intuzeye n'imiziki bizajya no kuririmba no kugira ngo gatere imbere nkabaza nk'umuhazi kuki iyo migigwa yo kwerekana iyo ntuzeye iyo kikiye mu Rwanda bayitwa Isane Francisco aho nta bintu bya politike byaba biri inyuma iyo ntuzeye kuntu bashya yagera ku byerekanwe muri Isane Francisco amubaza yuko ajya politike abitubwire ateza politike naho nyene ari kugaragaza imico yabo ni byiza cyane kandi byabifite akamaro n'ikindi kibazo yego kuko bamemura bivuga yuko ukuntu bayitwaye yo hanze yo yishyira ngaha mu Rwanda no kuvuga ibihugu bituranye ari nk'u Burundi za Congo bakaza kuraba iyo mico bishangiye ukuntu yikirazamuka naho nyene byarafasha yego me abazungu nabo nyene barakeneye kumenya imico y'iwacu kandi nayo irabaryohera
rwose. Gerard uranyumva? Uwo muco bari bagiye kuwereka abanyarwanda batuye muri Amerika ndetse no muri Canada bari bateraniye i San Francisco ntago bari bagiye kuwereka abazungu.
Yego me nivyo kirimo kuko urabona yego me ababahanze n'abanyere bakeneye kubona urabona bavaje gushikari aye mu bihugu bya Buraya muri za Amerika muri za Aziya birashaka kibagira imico yo muri Afrika ariko icyuma icyo ndashumva gose mucumengo hari ibintu bya politike bica bizinyuma kuko uri ko abagiye kubyerekana hanze n'usoma abantu ko bigize yego me ivyo problema bafite akamaro kuko nk'abagiye mu myaka yahera usanga imico yagiye irazamuka ugasanga ivyo baziga kera byagiye bira
ese kuki wumva kuki
yo premise bagize bagize n'ibyo mugabo negare mu cyasha politique ukadame ashaje kubira
kuki wumva ko hari imikibazo cya politique
icyo magicari giye cyasha politique kubera iki hakiye muri America ntabandi banyarwanda baba muzazi ya muza Europe mugaba akagenda muri ibyeye muri tazini.
Urakoze bwana Muyango, hari icyo wavuga kuri ibyo Gerard avuze?
Oya, icyo navuga nuko abishakamo politiki zana serije icyo dukabikoreye ni ukubyereka abanyarwanda bene wacu kwibutsa umuco wabo ngo batazatumuka nawe ko bibaye muri Amerika no muri Aziya bavuga no muri Australia bishobora kuzagerayo ahari abanyarwanda ariko iyo bitangira byaho bitangiriye.
Urakoze
nabyo muri Amerika gusa nahandi
kuzageze. Urakoze Muyango. Reka dufate na William. Mwiriwe neza?
Ego mwiriwe cyane.
Uri hehe?
Ndi mu Rumonge.
Ikibazo
Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ego nari fisa hanini icyo nashaka kuvuga nashaka mane ntera intege abo bantu biyumviriye icyo kintu cyo kuza guteza kwerekana imico y'igihugu mu bisanzwe mu gihe ariko haraboneka imico y'ibihugu y'igihugu cy'u Rwanda umuntu yosigura ko aricyo kimwe n'uko hoba ariko haboneka i Burundi kubera ahanini usanga ubwiyorara busanga u Burundi n'u Rwanda basangiye imico. Rero kuri icyo nashaka kubasaba nimba bishoboka uraba ukuntu boshobora kugira nko muri ibyo bihugu nyene by'abazungu urabona ko ari batwe influence cyane baratwinjiye badushyiramo ibintu by'imico y'iwabo nashaka bo nyene baraba ukuntu bogenda barashyiraho amakrebe muri ibyo bihugu yigisha imico y'ibihugu byacu kugira kumbure nabo nyene bibafate kujya imico yabo usanga yari yaratwinjiranye natwe y'ibihugu byacu ibinjirane kumbure ndibaza hazaba hakarusha.
Urakoze
nashaka nkibure gatoya nataka nkebure gatoya mu bisanzwe ari abantu je ndi mu Burundi ariko si byiza ko abantu bumvise imisi yose yavuze u Rwanda n'u Burundi usha bumva mu bintu bya politiki ngira abona no bavuga yosha yiyumva nabandi bo bari ko bumvise ijya America si byiza cyane abarundi kwa myituri bamwikirese ibiya bintu bashiramo kumbure muri usanga besi babigira ta ari batazi n'icyo bisigura ni nyungu ziya ni nyungu za bamwe ba mu Burundi n'u Rwanda turabavukanye
urakoze cyane William. Bwana Muyango, William avuze ku kintu kijyanye n'uburyo mushobora kuzajya mutangiza amaklebe mu bihugu bitandukanye agamije kuba ku muco nyarwanda. Ibyo bintu wigeze kubikora mu gihugu cy'Ububiligi aho wigishaga abana b'abanyarwanda ibijyanye n'umuco nyarwanda, niko bimeze?
Yarabaye ntabwo ari twaba dukoze bishya kwigisha abana b'Abanyarwanda igihe kirekire kugira amatorero y'abahungu abakobwa ndetse tugeza no kwigisha n'abazungu twarabazanye nino mu Rwanda twabiza umuco w'u Rwanda barawukunda baza kubyina ino ahangaha nabo rero nk'uko avuga ko abarundi aricyo kimwe n'abanyarwanda nabo barundi bari bahari nibo baracyahari bavuze ingoma z'u Burundi twarakoranye nabo nta kica bahita gusa n'ubu nta kiriho.
Urakoze cyane Bwana Muyango. Reka dufate na Gilbert. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza Edi Kwema.
Uri he?
Ndi ujumba mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyane kandi mubaze tuko turaraba mu gihugu cy'u Rwanda gwiriye indirimbo z'urukundo. Mbega ni ipihe mpanuro yuha abari abo baririmbyi nabo bagatanga kuri iyi ndirimbo zihayagize u Rwanda? Nta makabazo kagira kabiri. Mbega leta y'u Rwanda ni iyihe? Nakahe kamaro yuba yaramufashije kugira ngo atere iyo ntambwe kuri iyi ndirimbo nk'izo? Ikibazo twanditse twa utwo tubiri. Murakoze.
Urakoze Bwana Gilbert. Muyango, hari icyo wasubiza?
Icyo nasubiza ko n'icyo leta y'u Rwanda yamfashije mu gihe cy'izo ndirimbo zanjye.
Niba hari icyo leta yagufashije mu buhanzi bwawe?
Ubuhanzi bwanjye nabutangiye nta na leta ndagira. Umuntu wumviye ko nabaga iwabo mu Burundi.
Yego.
None akuriye. Ubu natangiriye. Ubu rero leta icyo yamfasha yamfasha ubumuntu ari gutwagira igihugu ibi nta gihugu twari dufite. Ariko ubu ngubu tugifite icyo nakenera cyose.
Urakoze Bwana Muyango. Warukomoje ku buryo watangiye gukora ubuhanzi, ku buryo watangiye kuririmba, muri aka kanya gerageza utubwire nk'abantu wenda batakuzi cyane, Muyango ni muntu ki, watangiye ryari akazi k'ubuhanzi?
Muziki ubwo ndo umuntu nk'abandi byose ikintu nabona mbo.
Yego.
Ubwo natangiye ndi muto cyane, nyuma nakuriyemo kubera ko navutse mu muryango w'intore na kuri data wasohokuru nkiri muto bakiriho. Hanyuma naje kugira umuntu umfasha mu byerekeye kuririmba cyane witwa Sentore. Nagira ngo abantu benshi baramuzi abanye Burundi afite itorero ndibamo abanyigisha niwe wakoze ibyerekezo byo kuri indirimbo cyane cyane. Nari mbizi kuri indirimbo ariko burya ukamenya uko wabiyobora ntabwo ugomba kugira umuntu mwarimu kwigisha. Niwe navuga nk'umwarimu wanjye wa hanyuma igihe kimwe kiragera nza mu Burundi njya mu Bubiligi ngezeyo nibwo natangiye gukora indirimbo zamushyira ku masede n'itorero ry'abakobwa bitwitare nasanzwe turakorana kuva ubwo rero kugeza ubwo ngarutse mu Rwanda niho twakoranye. Amateka yanjye si menshi cyane.
Urwo rugendo se nk'isomo cyangwa se icyo warukuyemo ni iki?
Urwo rugendo icyo narukuyemo ni uko ibyo byose nakoraga numvaga ntekereza igihugu cyane na politiki nize nta niyo nakoze ariko muri igihe numvaga n'umuntu ugutanye n'umuntu uzakigera mu nzakiga no ko sinari kuriye n'uko yirinze n'umuntu uri hano ngo ndakigira icyo rero byamfashaga gufasha n'abandi kumva dufite icyizere cy'uko tuzabona igihugu cyacu cyane cyane niko nari nabaye kumbikora.
Ese byari byoroshye kubumbatira no kuzirikana uwo muco nyarwanda igihe mwabaga hanze nk'impunzi?
Ntabwo byari byoroheye bose aho babaga mu bihugu hari benshi batari bafite urwo ruhushya kuko babikora ndetse no kwitwa abanyarwanda byabaga ari igisebo urebye kuri bo abenshi hari n'abahishaga ko ari n'abanyarwanda akiyita ayandi mazina kubera ibihugu babagamo ariko twebwe twabaye mu gihugu cy'u Burundi aratwemereye turabikora batubwiye ibyo kuko umuco wacu.
Urakoze cyane Bwana Muyango, niwe mutumirwa wacu uyu munsi mu kiganiro muri Isanga. Kuri telefoni turi kumwe kandi na Inosa, mwiriwe neza. Uri hehe?
Ikigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Nugushimira, ndashimira uwo muhanzi kubera indirimbo ze zitambutsa ubutumwa bwiza, zinashimangira umuco nyarwanda, no kumushimira cyane nasinzinarenza.
Urakoze Inosa, Ikigali mu Rwanda. Reka dufate Danny Promise, mwiriwe neza.
Aha mwiriwe neza, ndabaramukije nongera ndamutse n'umutumire ndamuramutse cyane umuhanzi w'umunyarwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ego itumanje kumushimira cyane ku cyo navuga inyishu yagiye aratanga ku bibazo wagiyemo mubaza ama ku bijyanye n'uwo muco nyarwanda. Nanjye ndi Umurundi, nakurikiranye hafi ibyo bikorera mu Rwanda. Novuga yuko ari byiza cyane, ariko nk'umuhanzi nyine asanzwe no ngaho hantu nashaka kumubaza n'ikihe n'akahe kamara nyuma y'ibyo bintu byo twakwita ko ari birori biba byatekanyije mu gihugu cy'u Rwanda, nyuma yo gukora ibyo byose bagateramisha muri uwo mwanya, n'akahe kamaro cy'akarusho bibagirira nk'abahanzi, n'ikihe cyigwa bakuramo mu majambo make hama nkongera nkamwibariza gato ko uwo muco tu ahanini mu Rwanda na ubo ikintu cy'ambere ndabikurikiranye ku icyo gihe ngo rwego mu Rwanda n'ibyamaze gukurikirana kandi mubaze kuva aho byatanguriye kugeza umwanya byahinduye iki ku mico y'abanyarwanda, byahinduye iki ku munyarwanda wawe wese kuva wewe abigeramo kuva cyane ati kuva yagiye abyitabira nk'ibirori sinzi inovuga sinibaza ko yoba ryari rya mbere abitumiwemo nk'umutumire hamwe yoba ritari rya mbere. Nashaka kumenya inyungu byagiriye umunyarwanda uwo ari we wese. Nkarangiza ndamushimira cyane n'abandi bahanzi b'abanyarwanda bari ngaho ingufu cyane bakomeze kuzimba bari imbere ari igihugu cyabo. Ego ndabashimiye cyane byahise namubaza.
Urakoze cyane Danny Promise. Bwana Muyango, ndibaza ko Danny Promise yifuza kumenya nk'icyo mwebwe nk'abahanzi mushobora kuba mwarakuye muri iriya Rwanda Culture Day. Ese intego mwari mwihaye yo gutambutsa ubutumwa no kugerageza gukundisha abanyarwanda no kubereka umuco wabo, iyo ntego mwayigezeho?
Intego twayigezeho kubera ko bagiye tuganira n'abantu nyuma bakitabiriye baje kubireba. Hari umuntu wigeze kubaza mu kuki yagiye muri Amerika gusa kandi abanyarwanda bashobora kuba bari mu bihugu byinshi. Imyaka nabyo bari baje yagiye na Amerika nayo hari abantu babazize ngo nkawe ngo twaba dufite gahunda yo kuzajya aho abanyarwanda bose bari tukagereka nk'ibi bintu kuko bo bibafitiye akamaro kumva ko igihugu cyabatekereje bari kumwe n'abanyarwanda bo mu Rwanda bene wabo basa n'aho batari mu mahanga bene wacu mwatwibutse muza gusura muza gusura imico y'iwacu kutwerekera abana. Ese mushobora kugira abantu mufite gahunda yo kuzajya no mu handi hantu hatari hano ari abanyarwanda ngo nabo muzabereka ibirori? Ibyo rero ni twebwe nk'abahanzi n'ababikoze biradushimisha twumva ari ibikorwa byiza twakoze cyagize abanyarwanda.
Urakoze. Reka dufate na Frederico kuri telefoni. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Ikibazo cyawe?
Nashaka kubaza uwo muhanzi yuko yoba agize abo bafise amasede cyangwa yuko bashobora kutwereka nka twebe turi no mu rundo kunini amasede dushyikira. Hanyuma kandi kabazumba bari reka toyi nawe kadajyanye n'iki kiganiro. Hari abakozi bo mu mazu bamaze iminsi baza barafatwa mu makaritsiye atandukanye mu gisagara cya Bujumbura bategeka kugura ikarata ndanga kazi. Ibyo bintu twashaka gusaba abanyamakuru banyu bakore ino yuko boza badufasha ku iyo nkuru rimwe rimwe no muntu hagati ruguru mu ntara bakaza baradufasha ku icyo kibazo cy'abakozi mu mazu. Kubera twebwe abakozi mu mazu baratwituye nk'amashyirahamwe y'abakozi mu mazu akurikiranye tagisize ko byogenda leta ntibona bikenewe izo iza
Frederico, icyo cyifuzo cyawe turacyumvishije, tuzagerageza tuvugane na bagenzi bacu bari mu Burundi icyo kibazo babe bagikoraho. Hanyuma urakoze kandi.
Ego mugaba akoze umazu mu batubwirire bareke guze barategwa n'ubwoba ngo baza barafata buri karatandanga kazi ku ngufu babe.
Arakoze Frederico, ndifuza kumumenyesha ko icyo kibazo tuza kukigeza kuri bagenzi bacu, ariko tugerageze twibande ku byo tuganiraho uyu munsi. Turaganira n'umuhanzi Muyango, umwe mu bahanzi bagerageje gufasha kwerekana indangagaciro z'ibanze z'umuco nyarwanda banagaruka no ku migenzo y'umuco nyarwanda ubwo abanyarwanda bari bateraniye i San Francisco muri leta ya California mu kiswe Rwanda Culture Day. Bwana Muyango, Frederico ngira ngo ashobora kuba atatangiranye natwe, ariko nawe yifuzaga kumenya aho bashobora gukura indirimbo zawe.
Indirimbo zanjye zo muruke gukora ntazifite nshyashya nabibabwiye, ariko abashakizo n'abana rakoze ubu ngubu ngiye kugerageza gushaka uko nzazibagezaho. Nta unabifite, nta gikomfite, izo nakoze zari zarashize, ariko ko nubwo abantu bazishaka ngiye kuzazishaka mbaye nazabatanga na adresi yaho bashobora kuzibona.
Ese hari imigambi ufite yo kongera gusohora izindi ndirimbo mu gihe cya vuba?
Imigambi kujya ku muhanzi ihoraho, ubushobozi nibwo butinda ariko bizaba.
Wigeze kuvuga ko muri aka kanya ubarizwa mu itorero ry'igihugu. Ese kugira ngo umuhanzi agere muri iryo torero ry'igihugu bigenda gute?
Abo dufite ni abantu baba baratoranijwe mu matorero menshi yo mu Rwanda, bakora amarushanwa bagaturanya n'aba bahanga umubare dukeneye. Ubungubu abo dufite ngira ngo asigaye igihe gito tukazareba niba tubagumana cyangwa duhindura, ariko ubundi tukagira igihe tugafata abandi andi marushanwa tukareba abahanga kuko bahoraho. Hari n'ababa batoya baba baraje tutarababona, bose tuzabaha umwanya.
Ese mukora akazi ki? Ndabizi ko habaho ibitaramo byo ku rwego rw'igihugu muba mwatumiwemo, ubundi itorero ry'igihugu akazi karyo ni kazi ki? Usibye ko ngako ibindi mukora ni ndabizi ko mwagerageje kwerekana ibintu bitandukanye mukora, ariko bisobanura umunyarwanda cyangwa se undi muntu wumva radio akakanya, itorero ry'igihugu rigizwe nande, rikora akazi ki, ribahora iki?
Ntabwo ubundi yarugwamirije gusa ariko ubu ngubu n'abarimo bibariya byose bashakuze bashobora kwigisha n'abanyarwanda. Imico akamiti ya kera gakondo nibyo tubigisha, ibyahoze n'uko biriho. Hari ibyagiye bihinduka ukamubwira ngo sinzi ikibo nta cyabaye n'iki, ku buryo bose bafite amatorero, bafite amatorero yabo, bafite kwigisha amatorero ntabigishe kubyina gusa, bakabigisha n'imico gakondo w'abanyarwanda.
Mm. Reka dufate undi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika. Daniel, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Kirehe.
Kirehe muri
mu karere ka Kirehe.
Yego, muratwumva neza?
Neza cyane.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ino mwambarizo wa muhanzi. Indirimbo ziwe kuri YouTube zero twazibonye.
Ikindi, yego.
Ikindi afite album zingahe? Afite n'imyaka nari make tubwiye n'imyirondoro ye ku myaka afite.
Ndibaza ko bimwe yari yabisubije. Bwana Muyango, mu byo utasubije ari cyo wakongeraho? Umwirondoro.
Banza icyo nahera.
Yego.
Nize mu myaka idasaba akazi pe. Urumva ko ingana. Nize mu myaka itirwa ntanga identity ngo bayimenye kuko nta kazi saba myaka yanjye ntawakamba. Ngo komeza ko ndiho amahoro imyaka eshatu yayura nta kijya mani. Ariko ndakuzi.
Yanavuze ngo kuri YouTube indirimbo zawe ziraboneka?
Nizi ngi nshaka kuzakora kubera ko nta kundi mbona zigeza ku bantu benshi numva bazishaka. Nzagerageza gusa kuzishyiraho zose izo mfite, izo nakoze, abantu bazikura.
Ese Bwana Muyango, nk'umuhanzi ubimazemo igihe kinini cyane, nubwo muri mu itorero ry'igihugu ariko si kenshi abantu bose baba bafite impano zo guhimba cyangwa se kuririmba indirimbo gakondo, iyo murebye generasiyo y'abahanzi b'abanyarwanda barimo bavuka muri iki gihe, mufite icyizere ko izo ndirimbo gakondo zizahoraho?
Kwiyerekera hari cyane kandi uko arabana bato tuzi izi maze kubona bazi izo ndirimbo za kera ndetse zimwe nanjye ntashoboye kumenya banazicuranga mu nanga, numva ko hari icyizere gikomeye. Abacuranga inanga ni benshi cyane bato, kandi iyo bazicuranga babiri izo ndirimbo za kera ukumva rero ko niba yazikunze n'igihe azashobora kuririmba izirimbi ze ari uko azahimba akurikije igihe aririmba n'izo acuranga. Barahari benshi.
Ariko nanone ikibazo kikagaruka kuko abenshi bagerageza gusubiramo iz'abahanzi ba keraho kugira ngo ubwabo babe bahimba izabo.
Ntabwo byuje nabigaya kuko iyo umuntu agitangira nyine umuntu wese agira uko atangira. Ntabwo ushobora gutangira ngo utangire uhimba bwa rubari bwa dereji be ufite impano ubusanganywe. Ariko nk'ubigena ubigira abigerageza wabikunda ahereye no kuza abandi akazicuranga akaziririmba neza byazamufasha ko azashobora guhimba neza.
Umuntu nanone yakwibaza wenda mukurikije ibihe bya kera cyangwa se ibihe byashize byabaga byoroheye abahanzi kuririmba indirimbo runaka bakurikije ahantu bari bari, kuko icyo gihe umuco wasaga nkaho ukiriho kandi abantu bose bawukurikiza, ariko muri iki gihe ibintu biragenda bihinduka cyane ku buryo na inspiration yo kugira ngo uririmbe ibijyanye na gakondo bigora cyane abahanzi?
Hari akabazo abo bahanzi bashya bato ubona kwita bato abanyinshi babikora nta atari kuvuga ngo bakunda no kuririmba, kumva ko ashobora gukora CD akagurisha hanyuma mu ndirimbo ze. Icyo nabagira inama ni uko niba yamenye ihinde ririmo wahindura indirimbo ye, yari akwiye kubaza mugenzi we yizera, yari akwiye kubaza umuntu mukuru, kuko amagambo menshi abayo bavuga ukumva bayakuze nabi cyangwa kumva bitajyanye n'ibyo yazimbaza.
yewe bategwa nuko yiyemeye ko indirimbo yahimbye akayishyira hanze nta muntu baganiriye sinabagira inama yo kujya baganira n'abantu bakabumvisha indirimbo bahimbye bakabumvisha amagambo bavuzemo ukaba wamukosora abishatse abyemeye niyo nama nabagira.
Ese nkawe w'inararibonye mwaba mwiteguye gufata uwo mwanya no kutanga kugira ngo abo bahanzi bajye babegera mu bagiri iyo nama?
Urabona umuntu yaza gusanga akugana akakwereka ibintu bizi yakoze akabikumvisha ntabwo wabura kugira icyo umubwira aje rwose akangana akabimbwira nashaka umwanya tukabiganira iyo ari indirimbo tukayireba nkayumva ngo amagambo avugamo injyana yo abantu bose bagira urenkagira kuko ahimba ariko nibura kumva n'amagambo yashyizemo yari.
Ni ukuvuga ko muri make hagaragara ikibazo cy'amagambo cyangwa se imyandikire y'izo ndirimbo?
Imyandikire y'indirimbo irabagora, ntawe itagora natwe iratugora, ariko nkayi sishobora gusohora indirimbo ntayibaziza abo dukorana. Niba nanjye wayihiye ariko ndayibaha bakayiga n'abandi n'undi muntu nizera ushobora kuturusha uko yatwunganira ikindi kinyarwanda kitari icyo twaba twakozeje. Hari ijambo uryo uvuga ugasanga bitavugitse neza kandi byari bifite ibindi byagiye bishobora kuvugika neza. Ubwo rero igihe iyo nabikoze iyo nakoze indirimbo niyo mpamvu ntacyo nanyise hasi biratinda kuko mbanza kubishaka kugira ngo numve ko umuntu wese yumva ibyo ari byo nubwo bambwira ko batabyumva.
Ejo hazaza h'indirimbo gakondo urabona hameze hate bwana Muyango?
Hazaba ari hashya nk'uko amajyambere agenda yahindu abaho niko bigenda hazaba ari izi icyo gihe urise ko igihe cyose hahora hari ubu ngoma zose zigira bubu ibyacu icyo twakora abacu yemeye ni mu byo twashoboye.
Bwana Muyango ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko twari hafi no kugera ku musozo wa kino kiganiro. Mbere yuko dutandukana reka tubareke mwumve mu magambo makeya cyangwa se mu minota mikeya indirimbo Sabizeze y'umuhanzi Muyango. Shuti mwese mwari muteze amatwi ikiganiro muri sanga cyanone aha niho tugisoreje. Dushimire cyane umuhanzi Muyango, dushimire namwe inshuti mwagize uruhare muri kino kiganiro, nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Almas Kalala wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya 7 i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe n'ibigano bya radio Ijwi rya Amerika.